Sasuke.
Naye mukama, saasiranya ffe Uganda. Wa gye tugenda, bantu bafa bagwawo olw'ekirwadde kino kye tutamanyi gye kyava na kikyakireeta. N'ani yakireeta? Mambo beat.
Kino ekirwadde kitumalawo, bakadde n'abato bonna kibamalawo. Tekirina gwe kitya n'abasawo kibamalawo. COVID-19 tekirina gwe kirekawo. Laba, kino ekirwadde kitumalawo, abakadde n'abavubuka ffe kitumalawo. Tekitya bakugu n'abasawo kibamalawo. COVID-19 amawanga kigamalawo.
Kati abantu batya kufa njala olw'ekirwadde kino kibatta bulala. Jo n'emirimu gye sibye ne Kampala. Kino ekirwadde zindaba kituza mabega. Oyagala okukiwona gula sanitizer, kunaba mu ngalo bwe kifuule exercise. Abasajja twekuume, let's not be humanizers. Tobeera humanizer, wegenda wekebeze. Wowulira omusujja gwe wekebeze. Tokwata mu ngalera wegendereze. Coronavirus kali so serious.
Kino ekirwadde kitumalawo, bakadde n'abato bonna kibamalawo. Tekirina gwe kitya n'abasawo kibamalawo. COVID-19 tekirina gwe kirekawo. Laba, kino ekirwadde kitumalawo, abakadde n'abavubuka ffe kitumalawo. Tekitya bakugu n'abasawo kibamalawo. COVID-19 amawanga kigamalawo.
Kati amawanga gatidde olwa coronavirus, gonna gatidde. Kino ekirwadde tekitwala kadde, olaba bambikirya n'abakadde. Ene Uganda emirimu gye gyekutte, owa bodo kukwatako ng'olina botudde. Emigga gikuba obeera ng'omubbi w'ente, kyokka nga naawe bambi obonoonya ssente.
Kino ekirwadde kitumalawo, bakadde n'abato bonna kibamalawo. Tekirina gwe kitya n'abasawo kibamalawo. COVID-19 tekirina gwe kirekawo. Laba, kino ekirwadde kitumalawo, abakadde n'abavubuka ffe kitumalawo. Tekitya bakugu n'abasawo kibamalawo. COVID-19 amawanga kigamalawo.
Ayagala okukawona sigala ku side yo selefu kwalantini yesefu side yo. Wawulira senyiga kambako ku musawo wo. Kuba okuuma bulamu bwo kali so dangerous. Fast and furious kali so serious, kali contagious. Tekawoneka kano kali spreadious. Coronavirus kali serious. Tekako masikiyo ngamba nozi masikiyo. Keep a distance, we wale zero distance. Wash your hands with soap, regularly. Chine chirwade chitumalawo finally.
Kino ekirwadde kitumalawo, bakadde n'abato bonna kibamalawo. Tekirina gwe kitya n'abasawo kibamalawo. COVID-19 tekirina gwe kirekawo. Laba, kino ekirwadde kitumalawo, abakadde n'abavubuka ffe kitumalawo. Tekitya bakugu n'abasawo kibamalawo. COVID-19 amawanga kigamalawo.
Yo, this message is supported by Sasuke Kabaka featuring Kwambo Beat and Air Music.